tusaba ebintu bingi mu madini ag'enjawulo n'amasinzizo ag'enjawulo n'ennimi ne tusaba obugagga ne tusaba enzaalo ne tusaba amawanga ne tusaba obuwanguzi abange fenna tusaba obulamu obutuukiridde abamu abanguyiza abamu alwawo olusi mami abamu bambi ne bagwamu essuubi forgetting one thing cheke yakatonderwawo naye tebuuka manya wabula nga tusaba era waliwo kyetwerabira olusi nti abantu abenge ne fitina munsi bangi sitani n'emitego gye n'obwakabaka bwewe bali betala awo we ngambira nti saba security natekedde ekyo nasaze okusaba nkwebaza mukama okumpa ebimu ku byenakusaba naye era nkusaba tokoowa ngattirako obukumi nsaba onkumbire abaana bange mukama nsaba onkumbira abantu bange nsaba onkumbire erinnya lyange nsaba onkumire Uganda yatu nsula enyindo sinzigale omukka gwenzisa sisengeja mu makubo gyempitira simanyi bibaayo taata gomanyi yegwe maneja w'obulamu bwange kingiriza abalabe bange obukumi ku bawagizi bange mukusaba masha Allah mukunyagulula abamu bafuna mukutunya uliya bulamu yayi yakukuba jetuyiteyo waliyo emisota waliyo ne buluguma laba mandelenda buwola naye afuna munyongole mereddwa fukamira saba saba nyo obukumi ebyo bye byange miruma nyo nge alina tokyalina
remember where you got it first. www.djericom.com